EMP Records.
De Amora. Gang la Bundoxi.
Nabaha Taniwa. Masere Taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Juu sinwa zing, batu sikia tunagabaha. Juu kani jing, zimeshika marakatha. Labda nileche mchuma, nikaseti kwanza wata. Labda nileche pupa, nikachome kwanza shata. Labda nileche chingri, nisitupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizwa ibada.
Kuna matime ya tamani chana.
Kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Ya dhyanga.
Injili yangu inapingwa sana.
Napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga. Today, mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hango.
Eloi, Eloi, mashada fangi gani. Kamande, wakio itaipa gospel hewani. Mtoto wa mama, bifo tonze ni naswali. Kwa kesi ya binguni, neza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kasha I backslide, mina joo na ni feel. Sijai toa tail, na mikuli wana get.
Kovu ni mapitio, oh. Majaribio, oh. Umetoka mbali tega sikio, oh. Na leo tuko studio.
Masere taniwa, izikierere taniwa. Dambi zangu taniwa, akiwe taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Nimetai holy water nikashika ja. Warasta wote kweli wameumbwa na saja. Holy communion wezi letanga na jag. Wangu sema ati lado meni dump. Da, da, labda uko dan. Ba, ba, labda niko ba. Niku dhokia juu, labda niko bank. Ilumi sema ati labda isasha bank. Gun, gun, uskini na gun. Juleo mtuwa anauliza kama ata ban. Bang, bang, washa washa bang. Bang, tang, washa washa bang.
Masere, taniwa. Izikierere, taniwa.
Today, mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Tunagree.